bay, call me Chasutana by Zentine.
Being
good people is better than preaching a sermon. Don't miss this opportunity. My party's here.
Sima Dauni,
I'm proud.
Sima Dauni, Sima Dauni, ya kula ingo yenda kusagono. Sima Dauni,
I'm proud.
Sima Dauni,
chopstick.
Sima Dauni, ya kula ingo yenda kusagono. Dawa kuli peti ndu, chikali lezi kukaramu Simba. Kwati Sima Dauni.
Music, get drunk.
Support the kids.